Chazian Untouchable.
Okay. Biz Brands. Yeah. Yeah, cheki sasa biza flow, yeah. Nyuma ni kwa Jetco. Nimetoka mbali also ni pempila skogo. Kanuni ni te principal, kambali Francisco. Impiriko na kabako, mikomando from Mesco, yeah. Jia ni panako, dada ni proka, dada Nesco. Achenizo, usiku giza no masoma, komando kaze ni blow, yeah. Ziki kwetu no madro, chazi ni pemkito, okay. Ni hiti zeta jaymo, let's go, come on. Na biti kali na flow, niko na chazi ma blow.
Nika you let me know.
Let's go, come on, na biti kari na flow. Niko na chazi ma blow, nigga you let me know. Napige machenga na clap, napige masuti makalibala. Napige maduki na chuma kanduki na chola siputi ni kopi unyuti,
yeah.
Niko na
yeah.
Semi kita, yeah. Niko na semi komando wada. Niko na semi ulize madeni, upange kuleni baka mikucheni, yeah. Yeah.
My time, my fashion, no near I'll be there. My time, my fashion, yeah.
Chakula chuzila octopus, kichwani laga akili ndo inakwenda kas. Mota jivi na manyonya sasa soto bas. Tuna ish kama lembe tunagonga glass.
Chana kusu life,
mina chana kusu bata. Na msifiade mwango yule mwenye bamba ta. Jini tunashiko voko kwa swaga gobe usadata. Kishtuka kumbe kucha upo kwenye mata. Full mwai mwai konyagi na lita. Wana papa si papa si kwenye wanajileta. Nagawa sa tuki zumbanda pige tata. Wadada lowa chapaja funika sozi anapita. Demo na tuna makenge na wana tupija bitu mwenye mwenge. Nataka manda hadi nitenge na mama ototo nataka nijenge. Mamba na tupija peta na tupija acha kuchukija loi chaumia. Gagaka kombija wanda kuchawija buzi na ngombe vote kafugia.
My time, my fashion, no near I'll be there. It's my time, my fashion, yeah, yeah. It's my time, my fashion, no near I'll be there. It's my time, my fashion, yeah, yeah.
Team Shangwe. Team Shangwe.